umyalo okunikela nokulindeleke kumaKristu kungadolwa ngendlela engesiyo kwesinye isikhathi kumbe kungaqhezwa aqakala la khona amaKristu esimanje ekholwa ukuthi imithetho yabewa nguMose seyishanelwe nguKristu qedwa wasishiya nemithetho emibili kuphela ukuphila ngayo. Umqondo wokukhipha kweshumi ubuke ungasenandawo futhi amaKristu amaningi ayaphike ubumqoka bakho kulezi nsuku ngokuhlela umxwelo ukuthi iTestamente elisha linokuningi elikusho ngokunikela bese lize liphonsela inselelo labangavumelani nokweshumi ngokokufuna ukuma kwabo kwimiyalelo yeTestamente elisha. Namhlanje ohlelo lwezomndeni sizobuka kabanzi okusho iBhayibheli ngokunikela kwamaKristu. Hlala ungasuki. Kwamnandi ukuba ngiphinde ngibingelele umlaleli ezomndeni uhlelo lwakho olulethela izeluleko eyiphathekayo ngaba ka Focus on the Family. Omnye wabalaleli bethu unokudideka ngenqubo yebandla lakhe ngokweshumi qedwa bese sibuza lo mbuzo, ngakuba amaKristu aphoqelekile ngempela ukugcina umthetho wokunikelwa kweshumi? Kaningi ngizwa ngokweshumi ey'ntshumayelweni zebandla engikulo kodwa ziyangidida zingidine. Konke lokhu kuxhumana kanjani nakho konke okushiwo uPawulu ngezimane esisha somusa nokukhuleka komKristu emthethweni? Kungani mina njengomlandeli kaJesu ngiboshelwe emthethweni yeTestamente elidala ney'nqobo zalo? Njengoba ubekile, amaKristu eTestamente elisha awasekho emthethweni kodwa aphansi komusa kwabaseRoma 6 verse 14. Sikhululiwe ukulandela yonke imithetho ney'nqubo ey'hlukene. Sikhululwa ngumhlatshelo kaKristu kwabaseGalatiya 5 verse 1. Nokho, kusemqoka ukukhumbula ukuthi kakusiyo amagama okugcina lawo ngalesi sihloko. Njengoba umphostoli uPawulu ebeka kanje, kuphela ningakwenza ukukhuleka kwenu kube yithuba enyameni, kepha khonzanani ngothando kwabaseGalatiya 5 verse 13. Nanti iphuzu. Inkuleko yobuKristu akuyona uyiphela umathanda wakho. Kunalokho ilithuba ukuhamba uze weqe emthethweni ngokuguqulwa ufanise noKristu luqobo. KwabaseRoma 8 verse 29. Encwadini yakhe ebandleni eliselisha ikakhulukazi laseKorinte, uPawulu unxenxa amaKristu ngokunqala ukuba anikele kwanakho kwamanye amakholwa futhi enze umsebenzi wenkosi. Ubacela banikele ngokwezinga lemali abanayo futhi baze badlulele 2 kwabaseKorinte 8 verse 2. Ekwenzeni lokho akaphikisani nomthetho weTestamente elidala wokunikela ngokweshumi. Kunalokho uyedlulela kuwo. Uthatha insika yokunikela kaNkulunkulu kuye nokunikela ngokupha okwakunamatheliswe kokweshumi qede akuphakamise ngezinga elisha. Ilokho kanye ukunikela kwamaKristu koqobo okuyikho. Akusikho ukuphathwa ngumthetho wokunikela ngokweshumi. Kunalokho kukunikela uthokozile njengebandla laseMakedoniya. UPawulu uthi ngalamabandla, kepha bayinikela bona kuqala enkosini nakithi futhi ngentando kaNkulunkulu kwabaseKorinte 8 verse 5. Ngesikhathi sinikela sikhululekile, sithola ukuthi nenkosi isipha kanjalo nathi futhi ikwenza lokhu ngaphezu kwalokho besingakucela noma sikucabange kwabaseFesu 3 verse 20. Emazwini kaJesu, yiphani yikho aniyakuphiwa, bayakuniphe esifubeni senu isilinganiso esihle esiqishiweyo nesichichimayo ngokuba ngesilinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso ngokwaLuke 6 verse 38. Ngenye nje le yezinye zeindlela iTestamente elisha elingedluli nje lona kodwa kahlehle liliphelelisa njengoba uJesu wathi lizogcwaliseka. Ivangeli lenyusa ukuqonda kwethu izimane esidala ngokweqophelele ehlukile. Bheka kumaHebheru 8 verse 5 nakumaHebheru 10 verse 1. Iphuzu lapho ukuthi thina la kwa Focus on the Family siyavumelana nomqondo wokweshumi, nokho asikulethi ngomthetho. Kunalokho sikubuka njengesiqalo sabafundi bakaJesu befumana khona impilo yokupha ukuthi imi kanjani. Mhlawumbe uzowubona umehluko. Sicela ukumemela ukuba ungene kuwebsayithi yethu ethi safamily.co.za. Lakho niyothola iy'nsiza nemibhalo nama-broadcast angemali azokusiza usangenisa ingqondo yakho ekuhlabeni phambili ngokunikela. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni.